twahitaji kila wakati, hatuwezi bila wewe. Ewe Bwana tusaidie, nguvu zako mumba wetu, twahitaji kila wakati, hatuwezi bila wewe. Ewe Bwana tusaidie. Ewe Bwana tusaidie.